Hear the word and renew your life on 657 AM.
Ke dumedisa ba America fela ba radio pulpit le bitso le matlale phorsala mo rena Jesu Kriste le dumedisa ke moruti masengi mo mosongwe ka tseno ke rata re lebella le fukela modimo John chapter 3 robala verse 3 to verse 7 fale ere Jesu a mo araba are amaruri ke go raya kere fa motho a sa tswale go tswa godimo ga ka ke a lemoga puso ya modimo Nikodimo a mo fetola a re motho yo o hudileng a ka tswalwa jang a ka boela mo a tsena la bobedi mo mmeleng wa ga mmaagwe a boa a tsalwa Jesu a mo araba a re amaruri ke go raya kere fa motho a sa tswale ka metsi le ka mowa ga ka ke a tsena mo pusong ya modimo Se se tsetseng ke nama, mme se se tsetseng ke mowa. O seke wa makala, fa ko reile kare, lo tshwanetse go tswala, go tswa godimo. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae, amen. Mo re bala mo mamedi a rategang. Bibele e re bontsha gore, morena Jesu o bontsha a religious man. Monna o ne a tsena kereke, monna o ne a bala bibele, Mono ke dumela rona a practice tse dingwe tsa dilo tse dingwe dilo mo bebeleng. Mara Nikodimo ya o morena Jesu o amakala gore mara ke na le dilo tse tsotlhe tse di tsamaisanang le tumelo yaka. Mara goreng ke sa kgone go dira ditiro tse Jesu a di dirang. A seka a batla na le mo lekgotleng la Sanhedrin. A seka a batla gore a ye ko Jesu montshegare. Ha re tsore mongwe na tlhabiwa ke khala gore batho ba tlo mmona ba mmotsisa gore o batlang ko monneng ola. Mara bebele re a ya bosigo go Jesu a ile go mmotsisa ka khang e gore ha motho a ka dira jang gore a tshwane le wena Jesu ka mantswe a utlwisisa a ka motho a ka ba transformed bjang. Na le fukola modimo mo re badileng mo teng mo. Ke ba le tlhalosa statement se 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 the new birth is a spiritual transformation that occurs when we put our faith in Jesus Christ. Bo tswala leswa go ra gore o tshwanetse gore o itsie wena ka bo wena ka tumelo. O dumele morena Jesu ka pelo ya hao. O bo o ipolela mo go yena mo amohela jaaka morena le mo pholisi wa bophelo ba gago. Kang e tlo tlisa se re se bitsang transformation modimo tlo o change wa ba motho sele wa ske wa tshwana le ha o tsena kereke fela wa pesitswe ka montle mara ka hare ho sina selo Jesu bulela khangye ya hore o tshwanetse o tsale ka moya o tsala ka metsi which represents the Holy Spirit and then e bua hape le hore o tsala le ka moya de ke dilo tse pedi tseo di tse motho o mong lo mong a di tlhokang now re itse hore transformation e Jesu a bolelang ka yona baruti ba bagae ba ne ba e bona le batho ba ba neng ba tsamaya ba moganetsa ba ne ba e bona gore monna o ga a tshwane le rona o lefoko la modimo le tlhalosa le re ga nana le Petrus le Johane ko thabeng e re diaparo tsa di ile tsa fetoga tsa soufala the transformation e re bitsang transfiguration tsa soufala beana ka smathana tsa ba tsa tshweu Jesu a fetoga sebopego now bibele re bontsha mo ka khang ya transformation ke khang e botlhokwa thata gore here re motho ke mo kreste mo e be tshwantse be motho o a ba le Jesu ka hare mme Jesu a ska ba ka hare fela a transforme bophelo ba hae a tswele ka montle trabe ya transformation e dira hale ka mohare mme e tswele ka montle ntho ya mathomo ke gore o tshwanetse o lemoge gore you need to for spiritual rebirth o tlhoka taba e ya spiritual rebirth gore o tletle o tlo kgona go operator beana ka morena Jesu lefoko la modulo le re tlhalosetsa mo Romans 8 verse 29 le re be le the image and the likeness of Jesus ke kang ya transformation e re bolelang ka yona the nature of birth e re flesh give birth to flesh empa but the spirit give birth to the spirit mo verse 6 fale an application that you can understand o ka khona utlwisisa that the new birth is a spiritual work of God modimo o batla go bereka ka gare ga hao modimo ha thusiwe o batla go thusa wena. It's not a human achievement. Okay ke wa fithelanta gona le dilo tse di dirisang rena ka bo rona di planets tse di biang ha di khone re di fithelle se se bolelang ke le foko la modimo ga se di paletse Nicodemus achi Nicodemus le le group yena sa makayo. Now it is the means to birth re tswalwa le swa bian John 3 mola mo verse 16 e tlhalosa re Jesu o tle mo le fa e re modimo o ratile le fatse mo go kalo maileng a neela ka morwa gae gore e mong le mong ya dumelang go morena Jesu a be le eternal life. This new birth, ga o dumela go morena Jesu o ba le eternal life. Bophelo ba gago bo tšhentšhwa ke modimo. You put your faith in Jesus Christ and receive the gift of eternal life. Ke ka mokgwa motho tshwanetse a tšhentšhe ka teng gore a tlo kgona go bua o tshwana le Jesu, a kgone go dira dilo tse Jesu a ne a di dira. O tlhoka gore Jesu Kriste a be ka gare ga gago gore a tle tla kgone gore a o thuse gore o kgone dilo tse. Now the new birth is a transformative experience that changes our lives forever. Bophelo ba gago bo a tšhentšha, bo tšhentšhetsa sa ruri. Le ruri bo tšhentšha ke maatla modimo ke moya o halalelang o tlabe o le teng ka gare ga gago. O tšhentšha character ya gago, o tšhentšha maitshwaro a gago, o tšhentšha dilo tso tsotlhe gore o tlatla o kgone gore o tsamaye sebo modimo, o etse dilo sebo modimo. Lefoko la molemo, have you experienced this new birth? Ka tšeno modimo a ka go etsetsa yona. Lefoko la modimo le tlhalosa le re, how can you share your message ya go tšhentšha mo bathong ba bangwe like Nicodemus, like Jesu a ne a sharela monna o a mo tlhalosetsa fale. Mme ka tsatsi la ka tšeno modimo a ka go thusa a hwetsisa tso tsotlhetse. Lefoko la modimo le tlhalosa mo ke tlhalose ka story sa caterpillar, seboko. Seboko gore se tlete se kgone gore se be se ruruele, se tshwanetse gore go na le di-stages, go na le di mafelo a tshwanetse le fete mo teng. Mara ke rata gore tsatsi la ka tšeno modimo a go thuse tsatsi la ka tšeno. Zacchaeus, Zacchaeus, ke fair example ka Zacchaeus. Zacchaeus o ne a utswa a taxa batho, a overtaxa batho, mara a tlhakana le Jesu, Jesu a mo tšhentšha. Zacchaeus a re mo Luka 19 a re, bontlha bongwe ba dilo tse ke nang le tsona ke baambela batlhoki, ga ke nketse batho dintho ke tlo ba busetsa tsona gane. That's transformation. O na tsetsweleswa maatla a na tsene ka mogare rai lo ena matla ka tsana ka mohara ha modimo a o fetola a o etsa gore o tlo tshwane le Jesu. Ke rapela hona jwale modimo ka lebitso la morena Jesu. Holy Spirit, tsena ka gara mo mamedi, a the power, the power from the blood, the power from the Holy Spirit, e ame e mo apese spirit, soul and body. A be le this power modimo wa rona lokileng a fetohe modimo wa ka gore batho ba tle ba kgone gore ntho e tswele ka montle le yena a itse a dumelle Jesu gore Jesu a bereke mo bophelong bae. Ke a leboga modimo wa ka, ke kopa tso tsotlhe ke di amogela, ke dumela gore setse mo file tsona ka lebitso la gago morena Jesu Kriste. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.